ra o leboga morena modimo ntata rona ya leng magodimong ka nako ena ya thapelo ga re kena mosebetsing wa gago ntata o phatlhalatsa lesedi la gago jaaka matshediso a moya o galelelang gore taba tsena di fitlhele kgutlo tsene tsa lefatshe re leboga tsotlhe ka jesu morena amen
amen
re bala temana ya rona jobo 36:5-7 e balega ka tsela ena e re bona modimo o maatla empa ga o nyedise motho o mogolo ka maatla a kutlwisiso ya yone ga o boloke bophelo ba molotsana o atlholela ba tujwang ga o furalele ba lokileng empa o ba beya le marena troneng o ba dudisa teng ka metlha gore ba phagamiswe morena a re tlhonolofatshe ka lebiso la jesu kereste morena a re tlhalosa bana beso e re bona modimo o maatla empa ga nyedise motho o mogolo ka maatla a kutlwisiso ya ona ga o boloke bophelo ba molotsana ga o boloke bophelo ba molotsana modimo o atlholela ba tujwang mogau wa modimo ga o kwalele mang kapa mang ka ntle rona ke rona re ikwalela mogau ona ka go se tshabe modimo ga o furalele ba lokileng empa o ba beya le marena troneng o ba dudisa teng ka metlha gore ba phagamiswe amen morena tlhonolofatshe ra leboga morena modimo ka taba tsena tsa bophelo bo botle taba tsa legodimo a dinelo ke moya o galelelang go ya le lefatshe lotlhe go tlhonolofatsa ditšhaba tsa gago morena modimo re tshepile wena ga re na maatla ke maatla gago fela a ka lokololang dipelo tsa rona gore di amogele nnete ya gago a lesedi la gago ntate le kgantshetse botlhe ba utlwang taba tsena gore di re tlise bongwe le wena re be bana ba gago be modimo wa rona a moya o galelelang e be motshedisi go botlhe lebitsong la jesu kereste morena amen.